Oh, na na na. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Yeah. Oh, na 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 na. Na 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 na.
Wengi wata talk talk, find the talk pay. Wewe wametanda vifaranga watembei. Uni mwiko kipikicha umepikicha diko. Ali chapwa toki chicha mpaka chicha rito. Venya tanki rap wana rap juu. Squeeze utatafuta sana wano rap true. Ata wakisema sema watajua wow. Na rap wenye beat front time make you wow. Sauta chazaje sindimba wekibinda nkoi. Demu wako chinga takinipa bure siko joy. Mizengo na jita umepinda you know homeboy. Ata matini akidinda kwetwa chokonoi. Wengi umepoteza map mtesa. Etu najuanga rap ongeza. Nisharegeza MJ's on a nyimbo ya Harmonize nitumie M-Pesa.
Bana nita dadio kamanda. Na watite kwenye flow natamba. Hizi lebo za joko utataka. Utataka, utataka.
Tuna pepesa, pepesa. 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 Tuna pepesa.
Wanangu wamekuchoka unatuchora. Wana penda kuropoka kakingora. Ukisikia neno unabwatuka kama stora. Utambulia patupu kwetu siatuchezi hora.
Venye weka snichi kapeperu. Mbuzu natafuta kiki kwa beberu. Mwanangu na feri hacha ushamba. Wenye baiskeru natafuta plate number. Sasa we unanichuki aga mimi kwani unanidai. Demwangu hana sura nzuri kwani hanifai. Na kama unazaniaga bongo ni kisembe. Jo uone dawe na vochimbwa bila jembe. Wengi umepoteza mapu mtesa. Etu najuanga rapo ongeza. Nisharegeza MJ's na nyimbo ya Harmonize nitumie M-Pesa.
Wana nite dadio kamanda. Watite kwenye flow natamba. Hizi lebo za joko utataka. Utataka, utataka.
Tuna pepesa, pepesa. 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 Tuna pepesa, pepesa.
The girl by the name of Bando.
Ooh, yeah.
The ninja from Shaitan.
Ooh, yeah.
Whoa, Simba Jordan. Nasty monsters of beauty. Ah, venye tunafanyaga hivi tu. Yo, tunarabu rabu, tuto rabu tu.
Mass monster, mass monster, mass monster.